Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatare jeddi lewru juliye hitane 2015 sappo jeego nyande jabbiri masili ma chapande nay e joy miden tawa e der maison de la presse bamo ko jottino non do kabaru juri yumar waygalo on competitivity kanko jaddinke no dirtedo waddu Hussein o holi tam wede arme farance o jabbitiki yonki mako jaajiki lakara wakati joni o do kaaji debbe no dirta tigar kar de holi tam wede won wakande de farance won non lo haade jaddin ko be li saha leedi meden di micciti do wede kanko waddu Hussein o holi tam wede kanko waddo do wonono bonan daaji wakati fu fewde e do won hono yibbe la anka tuba ko be garobe le leedi meedi ndi tahuli tawe do bomo ko do dudu wonon le sappo e jogol lewru juillet hitade 2014 kanko helno do won kaso mawdo gonno do bomo ko do cagal mudu ndo wopita kanko e tuba ko gorso henti hore makko ko foti milioji dum woni anka milioji temede jagom sefaabe kolitiwi dum anni wattede wakkere joni faabe jaa yalla hono yidor wadirta dum wonon le lamu kidal o fu e mangal mudum cagal ko angireji bondi di ciotta le leedi meedi ndi ko wakkere joni be kolitiwi dum wono angireji lobbi di lamo wonde buytude cogoji mun di ndiya faali leedi Burkina Faso ndi yimbe la bombe sumbu kanyen gonde yaltini engrais ngaydi leedi meedi ndi sam jaabe ciotti yadi dum wonon leeyi leedi Burkina Faso ndi holli tawede jitum o do golle dum wonon suudu humni non kibaru jaaguji wondu to sigaso to ndi be kolitiwi de ko yaata ngaji chapande nay e go engrais woni ko yiya ton wakkati jono do wono wadde deb no dirta hak warore humanade anka dum wono yimbe le jodo be kabaruji le leedi meedi ndi holli tawede ndi do walde ndi darnama yimbe le jeno yom gombe le hebe be kolitiwi jeegom be fu yimbe le politique kanyen cubi dum en hono yimbe le wabbe du ko kolitiwi le hen wono huminibe yimbe le jodo be kabaruji be bi sa jeyi wakkati jono politique ano ay wattude le hen hono ko mudu fa golliji di kebata gollire no di pewir secret wono kabaruji moddi me jogini on do hande di bismillah modon kanko waddu Hussein dum wonon jihad dinke gonno le saha leedi meden en goddunode yimbe be noddirta akmiibe holi tawede wakkati joni o France harbi ko yonki makko arme leedi meden di holi tiwidi dum gonga dum won laamu France o do holi tiwidi dum gonga jatti wiyama do wakkani yonki makko harbetende mo wonduno e jihad din kobdi do haybe jihad din kobdi don ka fu kebi nangede arme France o do yimbe mabbe di don barmi le hen di do golleji ngadi dum wonon le laamu kidal o nokko noddirta ti khara khara be koli tiwidi le hen du sa jeyi kanko waddu Hussein o kanko helno kaso mawdo do bamako do dum won sappo e jeego lewru juillet itane 2014 le hendu holitam wiyede dum woni caggal mudo den wadi so arme mali o hebi hentimo so udde ya hay wakande uttitende kanko dum wono neddo god france cap e mbopita sekirabe kede ko usman diko facitine do hendu ko kala ko sars daniel o hali do hen ko
c'est très important parce que
edu horsi sanne sabe wadu sen yo barkano nande karhan jaabe leede europe golle makko burdo fu aywinade yo hitane 2011 to omborito do nanguno jaabe france didon yo kanko nabi be fa nokku sahal leedi men do hakkunumo e golle o golle yo kiloji temede jeegon pade makko tottudu ben alqaida o maghreb islamique o wirfike wartude le laamu gaawo do o nangano so wadda kasu do bamako do yo don woni ko heli baafe so o wari doomo kasu goto ko nanga tiagal mun ko alqaida o maghreb islamique wi kana o yoppite so tota serge lazarovic yo den woni ko o yaltina kasu le gubal katiba gal abdel kirim targi mobe barkan be masimbinno o wonno yo neddo jogino do dole waddande gubal katiba gal kalisi heddi denno yo torrobe kibi haaji
sekrabo do bay lettre mi joju modo hollame bemala ne gal mi noddirta face facebook ngo
tamani
kolitiwi do ko batto milliard goto dum wonon dollar be bidu anni watti ko yaate milliard goto euro dum anni watte dum wonon fa kibaru yirwer wat le saha leedi meden di fu e mangal mudu di do golleji holi tawe dum wonon walde wonde to france humni non kibaru yirwer kanyu hokkinire leedi meden di juude walde humni non yirwer le kere duuji kanyu anni golludi do golleji le laamu kidal o kere barke sise
faanda hejongo yo sembinde de nagu e yirwer le saha leedi ndi nukuton o ana andira tidal laaji mawdi fa sanne kalisi kedjad o waran humanade kala himmeji burdi fu horsude dum woni foynude anefis e agilok kanyun e wadde barasi tesalit fa yottoyade e mahude e matade cuudi dogotoro gam hunchande diti dallaji hore yo hunde ko sumuno bebe leedi ndi fu e le majun suudu kumanindu yiriwere le mali do be kolliti wiide di dabareji gondudi e fiyede di ana anniyi martinde sukabe sahal be kumpa wiide patibe dogana pelle jaadin kobbe denno golleji arandeji he ngo waran fudda e le sakite hitande de le majun ana hani kala gollirde gonde tonde tawe e di golleji ko wawi latade sababu hokkude sugabe tonbe golle e buytude kuteji tongidi e bonandaji jaadin kobe linnukuji sahal ngal fu
waldi union européen woli tan wede faande be anni wallude hono leedi el keedude afrique hirnangi de fa yewe yalla hono sukabe jokkolbe buytirto no wittu wittu mu en ko walda do sariya ko wiama be anni wallirde no ko sa jeyo ko yata e milliard goto kanye e millioji sappo e joyi cefa non be kolitir wiide anka dum latoto dollar tan non be kolitir wiide bande hitade hikane yaade fa hitade 2020 ko ni faana mabbe du fa be jeyal hono be kadirto wono yimbe el gobe leedi el sappo e jeegom leedi el sedia wode dide gollidi garanta be dum hon lagine kanye kodwar e mali e niger tagal mudo dum wonono angreji bondidi ko ciotale leedi meden di kolita wer wakkar joni angreji lobbidi laamu o wonti e dum won buytude cioggu mudon di jati gondi itted leedi meden di san gondi na be to Burkina Faso to sudu wondu dum won to sigaso to humini non kibaaru anka jaaguji tay ko nande mudo be kolita be nangi to ko yate to no chapande nay ego yibele bombe sumbu kanya anifa itted leedi meden di fa na be leedi Burkina Faso de kanko noddirted afisu o abdu o yo gollo dum non walde wonde to sikuli ko warde wonde to sigaso to anka humini non kibaaru aru jaagoje e ko nande mudo kere barki sise
men puddi low gongol jam tati lewru juendu ele wattu noga yande men taykitima kamiyoji didi ndondi nodi angere ele on wattu fu men cikkiti ko be njawti kero gol ko be celtiri jungo mabbe nano ele gelel mbietengel cencen bugungel ele wattu mudun fu kamiyoji didi iwri Burkina be mbayliti angereji di le majji ele wattu mudun fu gendarme en tawabe tumbe mi dardi be men brifina mobilaji di angereji di fu
wakari jono dum won waldi noddirteni hakkandebe kollitiwde kone darna ko idum wembi be sanne sabide dum wawa darnaade dum wonon yimbe le jedoobe kabaruji le nokku medo no kanko drama aliyu kone o hollitirwide o wisa jeedum wonon yimbe le jeno yo cubaabe yimbe le jeegombe fu yobe yimbe le politique no ay politique ana way wottude huno ko modo le hen leedi do golleji kanko drama aliyu kone o yo horeje dum wonon maison de la presse do min gondo bomako do kede Ousmane Diko
ko sulini e jeno joinaabe be jeegombe fu yo le politique ko joinira kombiami joinaabe be e be jiti kini ka kanaabe jihe li golle mido gikane hak latta ko zanama tagal yotinaabe kabaruji ka ko heewi nande anaway hono le ame yoga bama fa durda heddibe be hono zanama en gokotobe ni denna endulla le mali do sa henname darnde adaranto kenudo ma mido andi gollobe joinaabe ana andi ko woni hakko ko be goni ko kany e darnde politika kun do be darna do fa hak hanto e golle kulolana do sabe yo politiki joinibe ka mido gikkani e be mbawi sendude politika ko kany e ko woni golle mabbe Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
secrétaire jeyelo dun les réseaux ngaji meden dibe collectivité won to gocito beta hande yimbe lebe be jalti tobe collectivité metti mabbe fewde amadere be collectivité sa jey wakkati fu amadere an tacca kuran ngaji di wakkati joni oddo korka wodi ton be biidu sa jey dum won hono le eruji joddi be kan hokkude nyaloma diidu be kokirta no feewiri tagal mudde ngardam faado nyono do be collectivité bankeji jeegom ngondi ton di wakkati joni be ngonde faabaade dum hono salaame ngombe to nyonotobe gal musadda ko be anni faabe ngatte dido gollejan ya fa e millioji dido be balliram be sukkal kanye haako e atte e tamoro tagal mudde ngardam faado jenne do hono golleji faa moddintino hono pom maayo wongo tongo holli tawir sa jeewi dido golleji ko heewi moddintinaam le hele tamedere fu be moddintini ko yaata e chapat e jeenay wakkati jono do jabbiki dun jaati be koliti dido kabaruji bete hande to jenne to le hendu be koliti dido be ngaram faabaade hono yimbe ne demobe ngombe tombe tagal mudde ngardam faado kulli korodo be koliti dun wonono yimbeele dinan ko be gombe tombe alislam en be be ngadi duwaw kenye fewde e leedi ndi be bi yalla jam e deegana no warta le mali fu e mangal mudu lani yir o do duwaw horeji ministre ki do gonno le leedi meedi ni mom no dirta Moussa Mara kanyu hokkindiri juude kanye dun wonono walde no dirtende conseil islamique imam tagal mudde ngardam faado kuccalo do be koliti wakkati jono projet kesso bangi to faabe jey yalla no be kabirta heedere le laamu kuccalo o fu e mangal mudu wakkati jono faabe kaba heedere be koliti wi be tuugirto tigaaje gonde tonde gombe landinaade gal do kawrital be koliti do no walde wana jey laamu no dirtene feed ve free ton kani iya saidi le heddo be koliti be paaboto do no rewbe le gombe ton demobe tigaaje gombe tombe le hen duddi do golliji be koliti wi dan haani wadde duubi tati to kuccala to tagal mudde ngardam faado burem do walde wana jey laamu de no dirta handi kap international e gonde fa ba do wonno yimbe le gombe to burem tobe fa jawyal hono takkirto wakkati fu bonandaji ngadoji fewde mu en did wonno bonandaji ko bomboji de direte ko le hindube pammina jama o jawyal hono sanfit hono wailtirta attabiyaji mu en be jawo du fati be jabbo bomboji gonde ton de wakkati so basi ci ngadi ton tagal mudde garanti minire faado tumbutudobe koliti wiide dum wonono yimbe le jadobe kabaruji gombe to tumbutobe wakkati jone be gonde famminede faabe jawyal so be jada kabaruji di fati be toño dum wonono yimbe le dinan kobe gombe ton be kolliti wi lengal do kawtal du sa jeewi dum faabato dum wonon yimbe en jodo be kabaruji ngombe tombe so tawe e be kala li radio ngaydi fu e bay famtude wonon jama ngondo ton on mi hollilite on wiide tan dum wonon kanko waddo Hussein be kolliti wiide hay arme faranso harbiki yonki makko le sa haleedi meedi ni do kaaji de be noddita ti gar gar le hentube kolliti wiide kanko waddo Hussein wakande yonki makko harbetende wondudo dum wonon jaadin kobe dido be fu nangam arme faranso do hollitande di yimbe el mabbe dido barmi le hen o do golla wadi dum won le lamu kidal do kaaji de be noddita gar gar de nitire wiide kanko waddo Hussein o yonno bondo sumbu o helino kasomo do bomako do le sappo jago lewru juillet hitane 2014 tiagal mudu ndo yoppita so wayilta kanko e francisque gorse secrétaire wono kabaru mawdum mum min jogino do hande no fakka faande kedde hebade do e seri yewtere meden de ana wodi